bythemi likuwa nafikiria ni mbot kidogo kidogo, unasikia ati ati pia udemo anataka kuiba demu gani?
Sijawa na mtu akiruka wewe from pesa hivyo.
Kaimaji mamako anazikwa, mama yako anazikwa, uweze enda kumzika.
She never lost faith in God.
Lynette is a package of faith. She's a miracle.
Tunatoboa. Siamini kule nimefika sahihi. Siamini yale umenipitisha, yani umenishembeleza, umenibeba Mungu yani. Nikupe nini Bwana Mungu? Pokea sifa na utukufu Bwana Yesu. Asante.